kuna bafu uko ndani. Na hiki tunambia ngawase paka wa leo. Hii story muliona kwa TV ati mudi ya warrior na gawama mattress nini blanket ya. Hakuna any shit ka hiyo. Uko ndani wasi wanalala kwa floor.
We? If I were you, I would want to listen to that unspoken story. Because that is one crazy story. But anyway, I don't want to give you guys spoilers. That is Uncle Trent's unspoken story and it's coming right next. But before that, welcome to a new episode of the Unspoken Podcast. Yay! This is episode 80. Bro, ask about me. Ask about me. This is episode 80. And before you listen to this this unspoken story, I hope you have voted for me. I remember I said I've been nominated in the Pulse Influencer Awards in the Podcast Influencer of the year category. So click the link. The link is on my bio everywhere. Click the link and vote. Voting ends on 27th September. And bro, I already told you this competition is very stiff. I've been nominated with like top dogs, top people in the podcasting industry. And I need you guys to help me bring this home. So vote for your girl. And yeah, show your support. Anyway, I don't want to give you guys spoilers. I just want to give you guys like a little bit of a short story of where I met Uncle Trent. You know, it's so crazy how I met Uncle Trent and how I got him to record this story. So I went to Kisumu, and the main reason I went to Kisumu was to record one episode, because that is one person had only confirmed. That was Nelly, the first unspoken story that she had last week. So I was only going to record Nelly because she was the only one who had confirmed that she was gonna come to record. So after recording Nelly, I was like chilling, and then I called my friends. I was like, yo, I'm in town now, you guys, let's link up and maybe link up for a few drinks and catch up. Yeah, so I called my friends and then we went and linked up, and then we went for a few drinks in Mamboleo. If you're from Kisumu, you know Mamboleo. We went for a few drinks in Mamboleo, so we were just drinking and chilling, and then we were talking about life and everything. And then I called my other friends, Dala. I called them like, ayo, I'm in town, drinks on me, pull up. Yep. So she was like, I'm coming. So we were just chilling, and then she came with Uncle Trench, their friends with Uncle Trench. So I was like, we were just talking, and then Dala, we were just catching up, like, how's life and everything. And then I was just talking about, you know, catching up. I was talking to them about, like, happy there, you guys, I'm just pushing the podcast, but there's a series I'm doing, that's why I'm in town. I just came to record an episode. There's a series I'm doing, what's your unspoken story? And then I told them about Nelly's story, about what I had recorded. And they're like, wow, that is sort of that's inspiring. And then Dallas like, stop there, what did you just say? What's your unspoken story? Bro, you have come to the right place. Mamboleo is the hub of unspoken stories. People have stories over here. I was like, ah, Say less, bro. And then she introduced me to Uncle Trench. I've met Uncle Trench a few times when we were chilling with Kinadala. And then she was like, hey, even before that, they introduced me to another guy, which is another unspoken story coming. So you guys better stay tuned, better rate this podcast and turn on your notification and be tuned. Do not miss these unspoken stories. These unspoken stories are out of this world, bro. They're out of this world. You don't want to miss an episode. So Dala was like, I even have Uncle Trench here. He has like an amazing story. And they're like, dope. Let's are you like okay to come and record tomorrow? And then we pangad and everything. And then we recorded. I don't want to give you a lot of spoilers because I don't want to talk too much. I just want you guys to go and listen to this inspiring. I don't know how should it's inspire. It's an inspiring story. It's a story that's out of this world, that have like something that you know you don't know, like you have never thought that you would ever hear from someone. Like, I don't know, it's just, I don't want to give you guys spoilers. But if you want to see how I collected this story and some other stories in Mamboleo, better check out my YouTube, Unspoken on the Road. The series episode 1 is up, is launching this month. So I've done like behind the scenes of how I collected these stories. It's really dope. So if you want to see how these came to be, better check out that story. But I don't want to talk too much. Listen to Uncle Trent's story.
Yo, this is Uncle Trench in the building, 254, Lakeside City. This is my unspoken story. First of all, RIP to my daughter, Kay. sikuwa ikuja hata penye ulizikwa mazee. Hiyo time sikukuwa. I'm sorry to your mom. Amechukuanga fault yote imekuwa yangu. Juu sikuwa ikuwa all that time. But I miss you. Paka sahi sina one of my own. Jua huko. Siezi explain mbona nilishikwa. Ilikuwa all about the money. Sikukuwa. Singeweza jitoa. Jota wasi nilikuwa na walinilenga wote. Story. Kei penye huko. Just always know maze. Daddy ya kukua hapo. Ningepata opportunity, ningekuja hata nikuweke flowers hapo kwa grave yako. Sijaijua hata penye ulizikwa. Lakini yoni past. Nilikuwa huko ndani, 1 year. Paro wangu walinilenga. All my boys walinilenga. The only person alikuwa for me was my girlfriend. Niondo dem alikuja kuniona huko ndani. Niondo chenye mimi appreciate juu yake. Time nilisiwa kila mse ali act like life was normal. Hakuna mse alitaka kuniuliza hiyo story. Kila mse ni aje ji. Uko fiti. Yote miyote nilikuwa huko ndani maji walikuwa napiga sherehe. Niyo ni something paka wa leo. Sijai forgive all motherfuckers. Mimi one by one. Wase watu waninilenga. Lazima watalipa. They must pay up maze. Loyalty yangu nilikuwa nayo kwa street. A lot of these motherfuckers wanna use my respect. Wanna use my name. A lot of these motherfuckers wanna use my name. Yani ndio wakwe tu na man. Wakwe na easy pass for everything. Lakini time nilikuwa huko ndani hakuna msi aliwahi kam kunicheki.
Ulikuwa ndani which year was that uko ndani? Ingizwa ndani
ya? Niliingizwa ndani 2019.
Kutoka?
2020, first January.
21st January.
Yeah. First year ndio nilitoka. The new year ndio nilikuwa hapo inje. Nika meet best yangu Dero hapo Kondele. Time nilishukishwa na basi. Akanitolea lock. Nika meet those fake friends. Menye walifanya nikaenda ndani. Wali snitch. Ndi wacheki. Hata waliniita ni aje jushika mtole form. Lakini niwambia pana. Juche niliende huko ndani. Nili keep a lot of secret. Maze. Hata paka sahi. Kuna wasee maze. Nili die na hao. Kuna wasee nili die na hao maze for him. Hata sahi. Juu ya secrets zao. Cause I know a lot maze. I've seen blood. To me maze human beings. To me, human beings are like cows, maze. Are like cows. Mi kushed blood si kitu ingine ati abnormal kwangu. Mimi kama ni kuslice, mse nitoe kichwa yako, neza hi slice. Na nitoe paka mkono. Nieke hapo kwa table. Nimekuwa na wase wote. Lakini nikuja nika change. Lakini hakuna wase bado na appreciate ni change. Mimi nilipatiwa paka gun. Na wale makara walikuwa wananibeba kwa Land Cruiser. Nikikuwa gebo. Walinitolea gun wakaniuliza kijana yangu mbona utaki hii kitu. Nikwambia hiyo life staki. Kuna time hata gun ya karao ilianguka katuko bezi. Maboyo wananiambia juu shokota ile seska. Lakini niliachana nayo. Juu gun hivi. Mi am son of a gun, maze. Kani gun hata kukok nini. Hata sahi makarawa kujua angalia hands zangu. Kuna vile makarawa anaweza tell. Come where you hold gun. Na hiyo ndio kitu nijifanya juu ya mabeshte, maze. I did it for the friends. Me protect was say, man.
Okay, how was life condemned for the 1 year that you're in?
1 year vile nilikuwa uko ndani, it was not easy. Kwanza day one nimeingia pale, lazima strip, utoe nguo zote, paku iname, eh, ushuke huku kwa haga, maze imagine boy mwenzako na kuona kwa uko naked, na inaweza play around na vitu zako. Eh. Sata imi nilikuwa uko ndani, yo story ya kustripiwa ndio ilinishangaza sana. Jua kuna vile mwanaume mwenzako anataka kuona kwa uko naked, man. That makes sense. Hata food tulikuwa tunakula huko ndani. Sa, morning, breakfast ni saa 3, lunch ni saa 5, supper ni saa 9. After hapo maze, no more freedom. Yeah.
Breakfast ilikuwa kama
nini? Ni uji.
Okay.
Yeah. Enye ina skari. Lunch ni ugali yenye inachotwa na nini kikombe ka uji.
So haijashikana.
Haijashikana na leaf moja ile ya mboga hapo kwa plate, na unapatiwa salt hapo mbele. Na soup.
Then
si soup ya mboga. Imagine unaona vile greens ubaiwa. Hivyo ndo zinarushwa ndani ya maji ya moto. Sapa maybe mtakula ugali na beans ama githeri.
Ilikuwa hivyo ama ziko zina change
daily? Haziwezi change.
Kwa tumepanga na
hivyo. Hiyo ni routine.
For 1 year.
For 1 year. So the lucky thing yenye linisaidi huko ndani. Ndio maana nasema ngapako wa leo. Usiwahi judge mtu. Be good to people. Imagine deski wangu. Nilikuwa na yeye high school. Alikuwa askari jela pale ndani. Enda akaniambia mazee, akaniita paka by my name, coach, wa unafanya nini hapa ndani bana? When do the last person nilikuwa na expect ni kuone huko ndani. Akaniambia mazee bana, hapa life si easy. Wende umseli ni protect. Paka akachukua paka payslip yake, akaenda Kondele police station. Alikuwa nita kunisimamia na payslip yake. Na hiyo kitu ilifanya paka uboi wangu lichujwa vera. Jo makaro walisema ati yeye ndiye ananiprotect. Basi hizi vitu zote kuna hizi vitu zote wakasema me, waliambia huyo boy wangu yeye ndiye alikuwa ananisaidia kufanya kila kitu. Lakini appreciated maze. Huyo boy alikuwa ananiletea nguo. Eneo sana. Alikuwa ananiletea changa huko ndani. Ananiletea fegi, ananiletea weed. Juko fegi ni 150. Weed ni so. Na hata si some good weed. Ukitoka inje, yu weed inauzwa 10 bob. Lakini uko ndani tunauziwa so. Lafu pale tulikuwa kwa mablocks. Ukitaka kuongea na msi wa weed lazima. Unaona ngapa penye kuna maji hivi, kuna tap. Unaweza gongea msi hivi na ile side anasikia, msi anasikia ukitap juu yako ile block ingine. Hivu ndo unashitua mse pale. Hiyo ndo simu yetu huko. So umejua hapa kwa ball, hiyo tapi kipita lazima kuwe na space yenye mse anaweza kusikia on the other side. Sasa hiyo ndo ilikuwa simu yetu. Unaingia kwa wall, unagonga hivi. Ule mse anakusikia na kuambia ni aje. Na the only money tulikuwa ni huko ni sabuni na tishu. Hiyo ndo currency. Hiyo ndo currency tulikuwa na huko ndani.
Unalipa na
hiyo? Ile sabuni yako umeletewa ba hivi unaikatakata. Amu unapatia na yote. Na before udeliver, unajua wall fence ya jela vile natoshana. Na security wako kwa kila tower na wacheki. Awa so wamesimama na manini. Nituwa G3. Ile ni shoot to kill maze. Ile ni gani ya wanyama. Eh? Ile ni shoot to kill. Movement yote maze unashutio. Sasa ilikuwa inabidi bana widu na rushiwa over the fence. Na imagine kuna ma CCTV na makarao pia wako pale kwa hizo watchtower na watch. Enyao pia wakiona movement ingine crazy. Yo bloki yenyu ndo wanakaa. Time ya kushawa ilikuwa mazeba na vile tunapiga hivi story. Mi nitajitoa tu manguo. nioge mbele yako tupige story.
Baf.
Hakuna bafu huko ndani. Na hii kitu naambia ngawase paka wa leo. Hii story muliona kwa TV ati mudi ya uori ya nagawama mattress nini blanket ya. Hakuna any shit ka hiyo. Huko ndani wase wanalala kwa floor. Kila mse analala kwa floor. Kila mse analala kwa floor. Hizo vitu ziko kwa store yao maskari jela. Hivyo ndio hii system yetu iko very fucked up. By the mimi, fuck the system. Fuck the system. Hakuna chenye system inatusaidia. Ingekuwa hata si tunaweza get easy guns sahi. Fuck the system, manze. Fuck the system. Jumi kwangu, ever since nilione huko ndani, nikipata opportunity, mimi nitafungua milisha yangu. All these policemen find a nigga dead, manze. Hawa si wako friendly. Job yenye waliandikwa yenye wafanye, hawafanyi hiyo wera. Wafanyi hiyo wera. Wafanyi hiyo wera kabisa, Charity. Unaoga mbele ya beshte yako. Ukitaka kwenda kwa loo unafungua septic. Eh? Septic yenye mafi iko pale. Unaona ma cockroach.
Septic tank.
Hii septic. Hakuna choo. Hakuna choo. Bani hizi vitu zote mnaona ni kwa TV na washo. Hakuna choo. Hakuna choo. Hakuna bafu. Kama maji ya kuoga. Maji ya kuoga inadrainiwa from the kitchen. We imagine maji. Maji yenye mse ashaoshea vyombo. Iko na mafuta, nyanya, kitungu. Hii ndio maji tunaoga nayo. Hii ndio maji tunaoga nayo. Maji ya kunywa ukipatiwa, kuna cup ndogo inatoshana hivi. Imagine tunapimiwa paka maji ya kukunywa. Ndio maana naambianga wase, freedom is expensive, maze. Afadhali ukae huku nje umesota, lakini usiingie huko ndani. Imagine unapimiwa paka maji. Maji ya kukunywa unapimiwa. So, mi yu beshte yangu Nelson, hata penye yuko, mi cheneza sema msori maze, mindo nilifanya kapoteza job. Lakini ilikuwa out of good heart maze, hata ya kwa najua. Jukitambo, mse yako kwa loa likuwa neza kukusumamia utoke. Lakini rules zini change maze. Sasa tayema lijaribu kunitua na payslip yake job ikaisha. Ever since 2019 maze sijaiona Nelson. Sasa sijui hawa wase walimchuja. Unajua system. Mse sijai mcheki paka wa leo. Sijui alipostiwa wapi. Maybe hakupostiwa ama maybe hawa wase walimuua. Hawa wase walimuua. But huko ndani ni limit a lot of friends maze. Usiwahi dhani beshte yako ameenda Nairobi ama ameenda coast. Waso wamepotea hapa ndani. Mini limit more than 20 people. Kwenye wanatoka mambo. Imagine. Na mindo the last person walikuwa na believe neza ingia huko ndani. Yo day nimepigia buda yangu alikuwa kwa paba na medi. Akaniambia ni azeba na mini ko busy na kunywa white cap yangu. Usinisumbwe na ishi. Hakuwahi kama. Ilikuwa my mom. Kazini yangu yenye sitai sawa naitwa Lea. Hata yeye mwenyewe ananiambia ngate in case I dead. Mimi ndo nitabaki na mtoi wake. Na for him. Akidedi mimi ndo nitabaki na mtoi wake. Chenye kuzo wangu alidu. Anatoka job. Alikuwa nafanya black pearl. Anakam kunicheki daily. All these motherfuckers say unaonanga unanigotea ngati yango trench juu shinani. Hakuna mse aliwahi kama. Hakuna mse aliwahi kama. Ati ile mbogi yote ulikuwa unaona jana unanigotea. Hakuna motherfucker aliwahi kama. Na mjua wase unatekingi hiyo kitu lightly. Lakini miche nyamina naambia ngawa wase wako very lucky. Ukuwa ipulop. lakini bado unaweza kuentertain ukae kwa table yangu tunacheka. Hii ndio kitu moja au madafaka wajaelewa juu yangu. Mimi vitu zangu mi keep kwa heart. Mi vitu zangu mi keep kwa heart. Hatunikosea aje nitakuentertain. Lakini tenye naweza kuduia. Wewe umesikia? Mimi naweza chop off head ya mzee niweke kwa table plus nini zake hapo. Na kwanza hiyo time nachoma ngwai nimebambika mbaya. Na inishtui. Inishtui at all. Au mama dafakas bado wanadhalingi ati wekuja kwa table. They can talk. Wanaongea vile hao wanataka. Na excuse nae wanaleta mingi. Chariti mipaka wa leo. Usidhani ati yo sako yote kila msio wanga ananipenda. Mi wasio nanikosea daily. Lakini siongea hangi. Ever since unipate kasi leo peke yake. Si leo ndio nimebonga. Umeni wana nikibonga hivi. Sijai bonga. Juni nisema for once. Wacha nitoe hii kitu. Maze hii kitu inaweza niua kwa roho yangu. Maze. Chenye wasomi nifanya kwa hii life. Nime keep a lot of secrets for people maze. Lakini the same people bado unasemanga mimi ni msembaya. Imefika point mazee. Sitaki kuwa good anymore. Sitaki.
Mfunga knife doesn't get you.
Sitaki kuwa good anymore. The only thing yenye wasio wanakumbukanga about me are the bad things. Hakuna msee mwenye niambia ati the good thing ni mwenye ifanya kwa life yao. Na nataka waendelee tu hivyo. The bad things mimi yenye mimi nafanyanga ndio wakumbuke. Na imagine mimi sijaanza ku count the bad things zenye wasomi wamenifanyia. Sijai hesabu. Me you let it go. Mi kwanza unaweza nikosea leo kesho tumekana wewe kwa table tunagoteana like hakuna chenye nifanyika. Lakini the same people yenye mazeba na mimi najaribu control shit. Nikose leo. Story for the rest of my life. Ndio maana nimesema mazee bana. I want to put an end mazee bana. Kwa unafikiria bad things about me. Wacha mi pia nianze kufikiria bad things about you. Ndio wacha nikuambie. Kati unataka kuwa mabeshte. Think about the good things that nime do. Uwezi sema we ni beshte yangu na wangu na think about the bad things nili do. Hebu niambie nani ni saint kwa hii dunia. Nani ni saint? Nani hajawahi kosa? Nani hajawahi kosa? Na mbona wasee wangu wanaenda hapo wana blame wasee for their problems? Mbona uko very quick ku blame wasee for your problems? Bwana mimi nime sacrifice life yangu. Yoania, ingekuwa mimi ku snitch, wasee wengi wangeenda ndani. Sikudanganye. Wasi wengi wangeenda ndani. Na o motherfuckers wote nili protect. Only one nigga ndiye aliwahi pull up akaniambia Josh. Na juu ulifanya hii kitu juu yetu. Na o msee. Si msee mfiti. Ya likuwa nataka turudi job. Na minjo msee zirudi. Kitambo nilikuwa naitwa last born mazee. Mimi ndio the only person alive kwa mbogi nilikuwa nayo kitambo. Wengine waliuliwa hapa Kisian, hapa kwa petrol station, na tukiangalia YouTube utapata hao wasi walienda ku rob na the same day nilikuwa nao. Watu wengi wa believe niliwahi change kwa hii life. Lakini nilichange. Hata uma mabeshto wangu bado wako kwa hii movie. Wananiambianga. Chariti wacha ni kuambia unaona pale mambo. Before anything happen. Na kuanga msi wa kwanza kujua. Hata kuna day tumeka Bombei. Nilikuwa naambia bi hapo. Kuna nige wangu amekaa. Ameorder hit on at someone. The next day si tunasikia jamali. Kila kitu kwa keja ligo. nikamshoni aje, si unakumbuka hiyo story nikikushoa jana? Au wasee bado wananitaka kwa hizo story zao? Duacha nikushoa. Mi design nilicheza, nilikuwa nacheza clean. Mi hands zangu hazikuanga dirty. Mi niko busy na roll na makarao. Lakini kuna wasee mafoot soldier wenye unafanya kazi. Mi nimewahi rusha paka msupu wangu kwa M-Pesa. Sasa imagine, uwe alikuwa ule Jewish. Imagine uwe ni msupu wangu na nakurusha doko kwa M-Pesa. Na nimechange, lakini wasee bado appreciate. Sasa kama wewe unaweza ona aje, nirudi kwa life yenye nilikuwa, ama nijaribu tu kusikia ufale wase wananishow? Kila mse ananiblaming. Mi ndio nakuanga the wrong. Mi ndio nakuanga on the wrong maze. Mi ndio nakuanga on the wrong. Hakuna kitu fiti yenye mse anaweza sema juu yangu. Ukiona design wase wananigotea, utadhani mi ni mse mfiti. Lakini wakikaa chini, Jusha alifanya hii, Jusha alifanya hii, ni nini? Mi nilikuwa na play character, by the way. Mi nilikuwa na character mob. Ukidai ni play character ya gangster ndai play. Ukidani kwe ule good boy ndai play. Julikuwa nategemea environment yenye nilikuwa. Nikikuwa kwa mababi, mini ule mse. Nikikuwa kwa ghetto, mini ule mse violent mbaya.
Chuhu kwa tela, venye msema kuna sajima nini. Walikuwa nakubali, kulikuwa na conjugal rights.
Alikuwa na kam kunicheki, lakini siezi hata kuguza mkono. Amekaa pale kwa mlango, mimi nimekaa. Na kianza kulia, anatolewa. Pale hakuna mse, kwanza imeandikwa pale. Hakuna mse wa kuget emotional.
Yeah.
Mse amekuja kukuchekia, kianza kulia. Hivyo ndiyo anatolewa. Hakuna dishi, hakuna anything.
Kuna kuleta food?
Hakuna. But your experience mazeli ni teach a lot of things mazeli. Ni teach. Awase uneza kana una kunywanga. No one is always there for you mazeli. Uko peke yako. Eh? Ever since maze mi kwa hii life, miwanga na prefer nijifanye vitu on my own. Sitaki ni eke msea nifanye kitu juu. Atafanya. Mimi kutoka nitoki huko ndani, hata nikitaka ngwai, hatuna niambia nilipe fair. Zii, silipi fair. I can walk ni kampenye huko. Juu nataka nifanye vitu kivyangu. Jiyo ndo chenye linifundisha huko ndani. Hakuna mse alikuwa na kam. Only my cousin na uo dem. Wasiwa kuinja wanapiga shere. Wana use my name for protection maze. Hii kitu nime insist yu story ya protection. Wacha ni kushowa witi. Mi kuna place maze bana hapa kwa hood. Ukipull up na usemu na juu Uncle Trench. Services at you. Sikudanganyi. Na the same people, wakafungua paka bizu, wanauza mali, wanauza mali na jina yangu, na wezi kuja kuniona hapa juu, place inafaa ulipe transport, so, wezi come, fuck those people by the way, man, and fuck everyone manze manye, and you appreciate nime change, fuck them, man. Fuck them. Jukuna wase, ever since nikuwe convict, kila mse anajua ati mimi ni convict. Kuna wase hata wezi bonga na mimi ya witi. Mse hezi take time yake ya bonga na mimi. Ajua hata vile mi ubonga. Yanaona, Jusha litoka jela juzi. Ule mse ni convict. Mabeshto wangu wapo wote mambo. Sikudanganyi. I don't trust them. Na kila mse ni fake. Everybody is fake, man. Everybody is fake. Me, the only person mazena trust kwa hii life. Kuna beshte yangu fulani anaitwa Uzgan. For days. Hii kitu sijai sema, lakini Uzgan alituma mada yake. Mada yake alipost bail ya 30 G's on my name. Na sijai yambia mzee. Pako leo mi uti uo boy mbaya. Hata jana tulikuwa naye, ule boy alikuwa amevaa koti fulani. Mi umti mbaya. Respect zake mzee. Juu akuwa ni chocha. Ni mse atukangi na hivi. Eh? Ni mse ana showbiz, mse wa show. Mzee by the mimi. I'm only surreal. Eh? Mi vile umenipata. Mi ni Uncle Trench. Eh, mi ni Uncle Trench mzee. Eh? Kitaka uniite convict, ukitaka uniite Jewish. Fuck that, bana. Eh. Na by the mimi, maneno ya wasee wangi nisumbui. Ndio maana nime live this long. Hmm? R.I.P. to Moa, maze. Moa alikuwa best friend wangu. Alidai. Because of the bad life. UN, maze. Mob. Ani mse tulikuwa na hechuwa maze. Matemu napigia beshte hakuna msho. Hii life hatufai kuishi maze. Hata mii kwa kupenda kwa angu. Haikuwa kupenda kwa angu maze. I'm sorry mom maze for everything I ever did. Haikuwa kupenda kwa angu. I've done a lot of bad things. Mefanya vitu mwomba. Haikuwa kupenda kwangu. Ilikuwa environment. Hata tukikuwa Kayole na wale maboyi wangu yenye sikuizua kuogebo hapo. Wanauza jaba. Walikuwa na chopa hapo Kayole primary. At first ilianzanga tu wananishoni aje twende rodi. Kumbe hii rodi. Irodi ni kuenda kuchukulia watu. Mje tunaweza wapata mmetoka out kajana. Si tunapita na nyina ni matenje nini si tunagoro. Kumendo ilikuwa rodi. Siko naelewanga hii rodi ni nini. Lakini environment ndio ilifanyanga mazee. Ndio maana niko na so many different personalities. Naweza play the part. Ukitaka ni play msi wa corporate nita play. Kitaka ni play gangster nita play. Lakini, kwa hii story yote, ukuna question?
Ukuna question. Bwendo ni koko. Nataka utu clarify. Unasimungu kiingia ukuna bebe ni kuna beshtangu alisha ingia kundani. Kwa zakawa ini mwana. Unasimungu kiingia ukundani. Unajichunga sana.
Unajichunga mwana.
Kwanza.
Ndiyo mwana.
Ni kweli hii story unasimungu. Wanaweza kupenetrate na yu.
Baya. Baya. Sikudanganye. Ndio maana huku nje naambia na maboy wangu. If you like the good things, man up. Ufike levels. Lakini ukidai ati wewe unapenda the good things ati ni wewe ni soft boy. Maze fucked up. Fucked up. Mimi nilienda huko ndani kasipendi dishi. Juu nilikuwa nasema ka sina dishi. Nitakule ile dishi yenye iko. Lakini wasi walikuwa napenda manches huku inje umezoea ati sausages nini. Huko ndani, ile chakule yezi kutosha. Sitabidi umeenda kwa le ma kingpin. Juko ndani kuna ma kingpin. Yuhu na control. Juu kuna msia na control hii block. Kuna msia na control hii block.
Kumbe vitu unaona kwa movies ni
ukweli. Ni ukweli. Juu mimi nilikuwa naona kuna wasi wanakula paka nini. Fried rice. Beans fried maze. Una dishi fiti kiulami. Kwanza analetewa personally. Yeye ndiye kuserve na sisi huko. Bana good things. Man up mazeni ufike levels mazeni. Kwanza kawe ni boy. Si hata boy peke yake, hata kawe pia ni dame. Kuna taka kitu fiti. tafuta hiyo kitu fiti. Usikae hati kuna mse atakupatia kitu fiti. Yo mse atakupatia kitu fiti atakuyuse. Hmm? All this time mazeba na wacha nikisho. Charity wasiwa meni use. Hmm? Always go hard maze. Eh, mi kwa busy hivi. Nime go hard all my life maze. All my life. All my life. Mini liya mamtam kani kwa form 3. Nifundo niliendaga kuishi na beshte yangu Nairobi. Nikarudi after 4 years mtam. Na nimerudi kuchukua vitu zangu na mi bado nataka kugo. Sitaki kukana wase. Na indo chenye budangu na nipendenga niambia bana wewe. Ever since umeishingi tu life yako. Auombi do. Kama time kasa hii. Mineza kaa hata 4 years bila phone na witi. Juu. Sina mseneza kola nitumie kakitu. Una get vileo pointi kwa very fucked up. Eh? Mabeshtu wangu ni kuta nao ni aje ni medi. Tuende tu medi. Eh? Hata misa hii sina simu lakini nipatiangi wasiwasi. Juu nita text nani ya nitumia taso. Hakuna. All my life nimejuanga mazemana. Jush, lazimu ujisakie. Jusiezi fika bei. All the good things ningisemanga maze, all the good things nikidai. Lazimu ujitafutie don't you get. Lazimu utafute don't you get. Jumi, wacha nikusho. Mi hata siezi kumuka the last time nilibuy weed. Or cigarettes. Eh? Mizi vitu sijahi bae. Walai ya witi sijahi bae. Jo everyone naenda. Wase wanajuanga bananko trenchika kuna nguaya, kuna fegi. Umsezika. Kuna wase wakakujoka ni profile for that shit. Wakasema ti umse anapenda ngati yako addicted nini. Zi. Nilikuja nikachini nikaangalia hivi. The same people wenye walikuwa naongea ati niko addicted. Au ndio wako addicted mbaya. Wezi do without these things. Now tia utasikia vile wanani blame. I'm always the bad person. Bana witi bana mi hakuna kitu fiti nimewahi do. Na nataka ibaki tu hivo. Hakuna kitu fiti nimewahi fanya kwa life yangu. Na sitaki wase wakuje kwa matanga yangu. Wanze kusema ati Joshua was a good soul. Good soul ni sahi. Kama misi mfiti kwako sahi, achana nayo. Achana nayo. Mbunu kuje mazi wambi wase, mini mfiti time nili dedi. Eh? Hapa inje nao wase wanita kudu shit, behind my back. Hmm? Imagine mi urealize chenye wase wanadu lakini bado na, neza chill. Eh? Ndiyo wana nambianga wase, awoko strong kuniliko. Kaneza tolerate this shit. Wasewezi tolerate this shit. Eh? We imagine, beshte yako, anakatia msupu wako, best friend wako. Tuseme sayuko na best friend, na nakrashia chali yako. Na imagine umerealize your story, na ujaibonga. Umetulianga tu. Uko strong ama uko weak. I'm strong. Eh? I'm strong to keep it. Sitaki itoke. Eh? But, hizo vitu zote zenye nadu, bado nakuanga mbaya. Mi bado nakuanga tu mbaya. Wase wanaweza kujua create stories. Eh? Wa create stories. Kunikosanisha na wase. Eh? Lakini mi bado ukai hivi na wacheki. We najua tabia yako. Najua moves zako. Najua nini. Nakai hivi kwa table. Nacheza chess. Hmm? Either ni kusongesha mbele na king. Ama ni kuache nyuma. Na mi bado wase mi wacheki ngitu. Jubaidee mimi. Wase wana. Kuna mse alikuja akaniambia ni weakness yangu. Mi sipendi confront wase. Mi utanikosea lakini nitakucheki ingi. Eh? Na something funny yenye wase wajuangi. ulimse silent, the bad one. Vitu neza du. Jumujuu moves zangu misi onge angi. Huko pale unajigas. Na misi bongi. Misi bongi. Kei maze penye huko. Hizo flowers Mungu tu ndiye atakuletea one day one time. Hata bones zako zisha rot. Hizo flowers utazigeti in heaven.
Kufoka
ni ndani. History ya kupenetrate huko ndani manze. Au maboy, mama's boy. Au ndi wasioneza fanyue hizo vitu. Mini lelewa na by my dad. Sikuwa yona mada yangu. Mada yangu nilikuwa na mwita auntie. Nikakuja nikarealize kani kwa class 8. Endo chenye di ni piece off na family yangu pako wa leo. Hata mada yangu saya tuwezi kaa hivi tunangaliana. Inakuanga jush ni aje. Shughuli imeisha. Jumbi bado mi sezi mtolarate. Mbona nilikuwa na mwita auntie na ya mechil. Paka nilikuwa na shangau ni auntie mgani. Mazele nitoleanga form. Lakini history ya kupenetrate huko ndani maze. Kwanza kumbeba haga, joa umaboyo mbeba ngabuti. Muko na mashida mbaya. Wale wasio napenda steak huko ndani. Wakiona umejibeba na we ni boy. Wana kuchukulia. Sikudanganyi wana kuchukulia. Watakujua kusito kukikataa. Gang bang banusi kusumejua maskari jela wako. Si muko kwa block. Natolewa kwa block yako mazi unapelekwa pale. Mi kuna beshte yangu fulani. Nilikuwa na yuko ndani. Morning juu by four. Kila mse lazima amke. Prayers. Hakuna place yenye wase wanaomba kaa uko ndani. Wacha ni hapa inje. Hapa inje wase ni kupiga luku kuja church on Sunday. Uko ndani ndio wase wanajua Mungu. Kuna beshte yangu alikuwa na dishiwa. Alikuwa na penetritiwa. Na chairman wa block yetu. Na ya alikuwa na dishi fiti mbaya. Ye usiku na mpata kona Coca-Cola. Mefungua pale ya kona bread. Kona uji nini. Good life, good life, good life. Good life. Lakini ukipenda good life yenye na come easy. Wase watakuyuzi. Good life lazimu yu. Work hard, man. They work hard. Work hard for that life.
Kuko kondani, what did it teach you? Like, the lessons you learned? Everything
you learned? Lini teach a lot of things. In this life, you're always alone. Hakuna msi anakeache na kufanyikia. Tuneza kana wetu kunywe nini, lakini. Ukisikia hata niko osi nini. Utasema jusha figure out. Deni tatoka osi ni ruli. Si bado tutapiga tu shere. Kwa hii life maze, kila mzee kwa peke yake. Mtu asiwahi kuchocha. Mtu asiwahi kuchocha.
Ndi kuchange aje?
Ili ni change in a different way. Juu siku hizi, sizi trust mzee. Sizi trust mzee. Sizi trust mzee. Wase nilikuwa na home azeba, nilikuwa na pull up. Juu yao. Temi nilikuwa kundani ya kuna ta mzee moja likam. Ude mata sikuwa na e, ndia likam. Ude nilikuwa na e, ndia likam imagine. Mada yangu alikam once. My real mom alikuja once. Buda kwa ikam. Kuzo wangu na udem na ude beshte yangu. Imagine yu deski wangu kutoka high school. Ni alikuwa aneza enda change. Arudi. Bila uniform akuja ni visit. Na yu time bado na risk job yake akini plug changa huko ndani. Hanilete mavela. Nungujua vela inatolewa wapi. vile natolewa kwa haga. Eh? Najua la. Na mbrutu wa hivi. Kwanza hiyo day. Si hivyo ndio tunaweza sunda vitu tuingie na huko ndani. You know the only way. You know the only way. Msea kikuja hivi koti. Hiyo day msea kunywi uji ya kunywi maji. We imagine watu nataka kwenda kwa lua tunafix. Jua lenye mbeba ma. Ma rolls karibu hata 10. Ingie kwa asi yako. Unadhani kitu ingine easy. Na ukikuja lazimu uende kwa choo. Tumekuweka kwa choo. Lazimu ukunye. You're the only thing yenye iko hapa ndani. Na unaitoa hivi. Ba. Tunayosha. Si tunavuta shada. Ndio maana naambianga wase huku inje. Huku inje bana wase wajatagre. Huku inje bana wase wajasumbukana. Mima time naonanga ti simple things ati mse nasema ti anasumbukana. Bana kuna tagdok huku inje. Tagdok na uneza kunywa maji. Uneza kata keg. Uneza vuta fegi. Uvute ndom. Nunasema tagdok. Wengi huko ndani bana uone tagdok bana. Unaoga na maji yenyiko na paka nyanya. Ile mafuta hivi. Indo maji unaoga nayo. Huko ndani ilikuwa fucked up manze. Temka sahi tuseme sahi tulisha kula kitu sapa. Nini lunch saa tano. Imagine umekula lunch saa tano. Sapa unaikula saa tisa. Paka the next day. Ungekuwa we mse wa foodie. Sinjai na kuuma itabidume tafuta mse ya kuna food. Na pale ndani kuna wasewa kuna food. Ato umse alishutingi mse hapa nini Polyview. Uleja mwa Coast Bus. So nisikianga yo shooting. Uwe mse tulikuwa na yuko ndani. Lakini juye ni bazu. Good life. Yako na sitka hii ya mekanga tu pale kwa block. Anletewa soda. Anletewa simu. Anaeza ingiza simu kada na piga simu. Lakini sisi wase atuko fiti. Imagine vile tulikuwa tunaeza live. Kakuna Buddha. Buda mwenye niliona huko ndani paka nikaanza kulia machozi. Ako kwa wheelchair. Haezi kojoa, haezi jipupu. Amewekewa hizo vitu hapa chini. Na imagine gava imekata kumtoa. Paka naulizo ule askari jela si uja ama naenda kudedi. Wananiambia, ananisho ni aje. Gava ilisema umse lazima serve. Nafu baadaye kuna kitu moja yenye mudi ya warrior lidu. Apo no appreciated. Wase huko ndani kuna wase wana get massage zao za kampo. Juu kuna chuo huko ndani. Kuna chuo huko ndani. Wase wana ingia paka uni. Lakini huko uni lakini badu kwa kwa system. Unapelekwa tu kwa hizi uni. Ata hizi masits. Hizi sits zenye zimundua kwa nini? Parliament. Hizo sits umejua kina nani waliunda. Sini maskari nini? Wajela. Bana. Wacha ni kuambia the most part was smart wako huku ndani. Huku inje, hakuna wajanja. Sikudanganyi. Hakuna ujanja huku. Sikudanganyi. Kaa imagine pale ndani. Kuna msale invest. Story yake ya fire. Hakuna matchbox huko ndani tukitaka kuwasha vela. Unaona hii jeans? Unaona hizi vitu? Mi jeans yangu vile nilingeli ilikatwa yote wakatwa hizi matreads. Lafu ile nyuma ya tip top. Mafuta inapakwa hivi. Lafu hizo threads zikisha kaushua na omo. Zinaekwa kwa hiyo mafuta. Umse akipiga waya yake fulani hivi kwa grao. Akipiga waya yake fulani kwa grao ishike. Hiyo hizi thread count. Imagine moto inawaka na hapo ndio penya naasha fegi na vena. Hakuna matchbox. Sasa unaona huku inje. Huku inje hakuna wajanja. Mi nimemit paka wasee, mse ni plug huko ndani. Atakangi kutoka. Ya napiga bizi, ya natumianga wife dona, wife asha jenga, wife anaishi the good life. Ya ataki kutoka, juko ndia na make do. Mi kuna roommate wangu, aliitishwa tu ID number ndia toke. Jamasi ya meficha ID yake pale ndani ya naseba, akumbuki hata ID number. Sa imagine kuna wasee, wataki kutoka huko ndani. Juku ndi wana make money kuliku kuinje. Huko ndani kuna msepaka na shonea makarao viatu. Analipwa. nilikuwa paka na ras fulani anashona hizi turbines na karao anamlipa. Mudia wori jo ulituletea ma screen. Maze tunaweza watch lakini mimi nilikuwa nasemaga fucked up maze nataka watch movie uko ndani. Siko mtaa. Siwezi watch movie uko ndani. Movie nayo iko simu hii landline tunaletea uko all you got imesimamia. Alafu every sato lazima testiwe HIV before wende uchukue food. Main zone wasio na testiwa. Jua wasio na dijana huko ndani. Na wezi tusho. Wanajua wasio na dijana na huko ndani. Wasio wako sick mbaya. Wasio wako sick. Ate yo story ama mattress, blanket izi. Huko ni kudozi kwa floor. Unadozi kwa floor. Unajua flies. Na bed bugs. Izo vitu jozi na shuka na parachute kutoka juzi kikamu kukuraid. Izo vitu zote zinakamu na zinakuraid hapo. Na msea kitaki kuenda long call. Septic. Akifungua hivi sumejua block yote inanuka. Ndo maana mi wasiwaji appreciate nime change. Fucked up. But I mi wish. I'm a son of a gun. Maybe yon ilikuwa life yangu. Maybe yon ilikuwa life yangu. Maybe I was say wajai taka kuona anything good in me. Maybe nafani fuwate tu vile mohali daddy. Vile nani alikufa. Vile DC alikufa. Maybe yon do life enye wasi onadai.
Vile unadai.
Me want a good life. Maze. Niliacha paka kuuza weed. Nili cut off mabeshti wangu hao wote wabaya. Lakini some people wanaona bado mimi sija change maze. Naweza do nini? Sinirudi tu kwa hiyo life.
Usijali kenye watu wanaona.
Usijali
kenye watu wanaona. Kenye namata ni wewe unajiona.
Mimi najiona niko fiti juu. Chali tu umejua mimi siko na lalanga. Hata my friends wangu wote wanajua. Mi kudozi kwa nataka kudozi. Yuniki dozi nafikiria moa, nafikiria nani. Kwa usingizi na shtuka, na ndani niko huko ndani. Sikuwa nataka anga kudozi. Unata vile mi nilikuwa na medingi ulinipata nikimedi. Indo hii likuwa nga solution yangu. Lakini nikakuja nikasema. Si medi. Wacha nikane the right people. Wacha nikuambia charity hata jana. Ungenipata mambo ningekuwa nimetingika mbaya hata historia tungebonga hata ungenipata ningekaa na nyivi kiasi na nimewatoka mkinitafuta mnasikia niko tao. Mimi nilikuwa on the move kila time on the move juu nilikuwa naweza kaa Bombay niko na kapi yangu ile place tulienda niko na kapi yangu kwa Beryl niko na kapi yangu mapabu zote niko na kapi yangu na zote zinaniwait. Unatoka hapa, naenda hapa, naenda hapa, naenda hapa. Na hiyo kitu ilikuwa fucked up. Ilikuwa fucked up. Ilikuwa fucked up sana. Ilikuwa fucked up. Hakuna good life uko ndani. Wasiwahi jidanganya mazee. Hakuna anything good. Mimi nilishikwa kwetu. Makarau niliwapata kona ni wait pale ndani makarau wa sita. Nilikuwa na option ya kukimbia. Juu nilikuwa na exit yangu nao nilishaiona. Sikudanganyi. Uliza mabeshto wangu wote. Mimi nikiendanga place. Hata hii place naweza kushoni aje. Najua penye exit do iko. Na nimekuja leo. Imagine nilishaenda nikaisorora. Mimi ni place nimekanga exit. Imagine your life nilikuwa naishi. enyuka mahali lazima uangalie nyuma, exit iko wapi. Lakini your life, at least kuzi naweza chill. Naweza kata na wasee more than 20 minutes kwa table. Kitambo, 1 minute, shui. Mini me lost. Juu, naona tu kuna msiana ni chase. Naona tu kuna msiana ni chase. Lakini your life haikuwa fiti. Haikuwa fiti. Haikuwa fiti. Nili lose a lot, maze. Time nitoka huko ndani. Nikapata wasema, wasema move on. Mjata ole mabeshte wako wa 2019 utawaget. Kuna wengine walikulenga juu ulikuwa convict. Kuna wasee pia walinilenga. Awas walinilenga nga ndio. Aina normal. Sikuzi na wacheki. The same people bado wanataka kuja wanigote. Na nawambianga si lazima explain. Niyo kitu ilifanyanga. Chariti minayo. Sina empathy. Na mzee maze. Walai. Juma besto wangu wakuwa inisho yoshi. Wakuwa inisho. Wakuwa inisho. Niyo kitu ilifanyanga pako wa leo. Afadhali ni trust them. Kuliko chani. Jua kuna chali aliwai kama kunicheki. Hakuna chali aliwai kama kunicheki. Hiyo time waku kuinje. We imagine. Uko ndani. Lakini msupu wako akikama kukucheki. Anakushow vile nani alitoa form. Mwana nani anatoa form na hizi kama kukucheki. Usi ni mseme, amekuwa kijaribu all along maze, alikuwa na daingi maze. Hauko worth it. Na mimi, everyone anasemanga maze banamu, siko worth it maze. Siko worth it. Na mimi siyangu kiangi vitu chaliti. Siyangu kiangi. Jumina endanga vile niko. Mr. Kangi story ingine ati nimekudanganya vile niko. Mimi na pull up vile niko.
Conclude.
Ningetaka conclude hivi. I'm sorry for all the things maze nimefanya. Wase nimekosea. Maybe I'm not a good soul. Maybe kuna wasi wengine sikuwa deserve in this life. I'm not good, maze. Charity mzee kisema, you're not good. Maybe I'm a bad blood, maze. Jua kuna msema wei niambia I'm good, maze. Wacha nikae tu naye. Your black heart yangu yenye kila msee anasema. Thank you. Uncle Trench in the building 254. We out here.
Wow. Now that right there is an unspoken story. When I said, what's your unspoken story? That is what I was talking about. Because what the hell? Uncle Trent's story is out of this world. It's out of this world. And I am sure I've had my voice when he was telling the story. Because I had questions I had to ask. I was like, no, I can't. I have to ask some questions because what the heck? But that right there is an unspoken story. And I hope you guys have listened to that story. And I hope you have been inspired. I hope you have been warned. Listen carefully. Shika masikio yako hivi. Shika masikio. I hope you have been warned. I hope you have learned from Uncle Trent's story. Because what I've learned is that, especially what like really stood out for me in Uncle Trent's story is how he was telling me how people don't want to accept that he has changed. And he paid his dues. Like he paid for his mistakes. He was in jail for like a whole year. He paid for his mistakes. And then people don't even want to accept that he has changed. And I talked about this on this pod, how people choose to see the bad in people. People just choose to see the bad in you. As much as you've tried to redeem yourself, and there's always room for redemption. There's always room for redemption. For as long as you're alive, there's always room for redemption. And then he's just talking, he was just talking about how he's struggling because people don't accept like that he has changed, how people still profile him because he has, he's a convict. So sad and so crazy. And I told him, like, and I'm going to tell you guys that it doesn't matter how people see you. What matters is how you see yourself. That was, that is something, the main thing that I learned from Uncle Chen's story, that people will see what they want to see. People will choose to see the bad in you, but it doesn't matter. It doesn't matter how people see you. What matters is how you choose to see yourself. Another thing that really like shocked me from Uncle Chen's story was like one mistake and your life can change forever. One simple mistake and your life can take like a 360 degree turn. Your life can change forever. Like him, he was just caught in the wrong place at the wrong time. And then he went in jail for 1 year, bro. 1 year. 1 year. So you guys, be careful. Be careful with who you hang out with. Be careful what you're doing out here, because the arm of the law is long. The arm of the law is long. It might catch you unawares, and you might get yourself hooked on Danny. You might get yourself in prison, in a jail cell for I don't know how long. So you guys, be careful with whatever you do, the decisions, the actions that you take. Let that be a warning. Uncle Trent's story was like, it was like an awakening call for me. Like, bro, take care of yourself. Like, think before you act. Think before you do anything. Think before you get into business with people. Like, do your background check. Because one simple mistake and your life can change forever. That's another thing I learned from Uncle Trent's story. And then, friends. Yo, his friends literally abandoned him. Like, no one came to see him. Like, the gang, also our gang, like, the people you chill with, hey, watch out. Know who you hang out with. Know your friends. Ask yourself, these people, if shit goes down one day for you, who will be there for you? Will your friends be there for you? Because if you think they won't be there for you, then they ain't your friends. So check on your friends. Check who your friends are, because they can mess you up. They can mess you up, and they might disappear if you are in trouble. Because you listen to what Uncle Trent was saying, like, no, none of his friends came to see him. Only his girlfriend and his mother. So, guys, check on your friends. Look, choose your friends wisely. Choose your friends wisely. Anyway, those are some of the things of the key takeaway homes from Uncle Trent's story, man. And freedom is expensive, bro. Value your freedom, because one simple mistake and it might be taken away from you. Him, he was lucky. He was just in for like 1 year, and 1 year is long. Don't even say it's like, but 1 year is long, because some people go in for 10 years. Some people go in for like a whole, like for a lifetime. So freedom is expensive. Don't take your freedom for granted. Value your freedom. Choose your friends wisely, and know who you hang out with, and people know who you even get into business with. Know who you like. Know people who you hang out with, literally, because they might get you in trouble if you don't know what you're doing. And just like, don't be too quick to, you want to get off the block, like unataka kutoka block mbio. Now you start doing things like that are risky. You risk your life, you risk your freedom. So yeah, this was an awakening episode for me. This story from Uncle Change was like, I was listening to it. I was like, you, like, it's crazy. So hope you've learned something from Uncle Change's story, because I have learned a lot of things from Uncle Trent's unspoken story, and I really am so proud of him. Uncle Trent, if you're listening to this, I'm so proud of you for speaking out, and you're so strong. Do not even listen to what people say about you. You paid your mistakes and you get your life together, get your life back together. It doesn't matter how people see you. What matters is how you see yourself, okay? Anyway, guys, I hope you've learned and you've enjoyed this unspoken story. For more of this and more of these unspoken stories, better tune in. I'm telling you guys, rate this podcast so that these stories can reach people across the world, not only people from Kenya. Rate this podcast and turn on the notification button so that you might not miss any episode. So rate this podcast so that these stories these unspoken stories can reach people across the world, because these are stories that need to be heard by a lot of people so that they can learn from other people's experiences. Anyway, I hope you've enjoyed, and I'll see you on Sunday. Adios!